Sakti Records.
Uremangu genje ikure mari ara ikurota kurota baby romantic siwezi waza nikikupoteza
subiria subiria nikisubiri mpenzi sinilikupa mapenzi narudia baby ukinitoka baby tauma na mitakonda yeah
cause nobody compared to my woman ulivyo mzuri kama dori roho yangu tabani toka zamani bado ni wewe natamani
atangameze kwenye love nitakupeleka kwa mama sina ujanja na kupenda bukunduru mesimubeshe
namona tunagombana nabisha napigana
That is so funny.
Ni wanapenda nataka na sina mwingine.
That is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It means yours never Sunday, baby, but you know. But our song is on repeat. Saying I love you, darling. Don't get me tea, baby. I will love you, baby. Ukinitoka, baby, nauma na mitakonda.
Cause nobody compared to my woman. Ukiuliza majirani, lakini wewe natamani. Na ukisema sifai, akisi na amani.
Patanga meze kime love, nitakupeleka kwa mama. Yeah.